Maneno moja uwaogopeshe, we mtoto mzuri uwakomeshe, tabia nzuri ziwapoteze Tatiana. Waogope mashemeji uwakimbize, tabia zao zisikutishe, kaukijua na kupenda Tatiana. Ayo macho yako baby, uzuri wako baby, na lafudhi yako yanichanganya Tatiana. Acheni kubebe bebe, penzi lisitetereke, mapate mapepe, tusimame kidete. Penzi letu linawatesa, penzi letu linawatisha, kobea kahebe Tatiana, kobea mubebe Tatiana. Oya hebe bebe,
anadeka deka, anadeka deka,
Tatiana bebe bebe,
anadeka deka, Tatiana.
Oya bebe, papate moto tu wazuke fresh, nikikudekeza wanapata pressure, kicheko cheko kinatoka fresh, na weni fresh, wape pressure. Tatiana niombe, nikikosea unisame, mademu feki wapate pressure, weni queen na unatosha. Wakigurubu ni wapuse, na tena usiwaogope, ujue ni waongo, shida yao ni tuwachane. Sema neno lovely waogopeshe, sauti nyororo walina stress, basi nipe kisi tuwapoteze Tatiana. Penzi letu linawatesa, penzi letu linawatisha, kobea kahebe Tatiana, kobea mubebe Tatiana. Oya hebe bebe,
anadeka deka, deka.